na mungu wa mtu wakendo kwe yuwa mu district yo wikwe rane kungude zenja ulezi ingila district yo okulindi ilia senka gali wechivina chi National Unity Platform Robert Chagulanyi Center mu Bobi Wine asubira okuchala ko mu district yo unteka teke yo kuno nyakarudu wakana mtusa muntebe yo kulembeze we gwange chisanji chijia Robert Chagulanyi Center mu nakulwalira asubira okubira mu district yo wikwe eranga kakuyegewe asubira ddala okumukuba mu municipality yenjeru awamu nebitundu ebitale ebirinaanye wo chokera mu mbera yemu Chagulanyi asubira okubira mu district AAA mu district ye Kayunga kulunako olwenkya olwokulunako olwokutaano Chagulanyi abeere mu bitundu ebyejjinja era jasubira okuba olukungaana gagadde eri abantu abasinziira mu kibuga kino awamu ne district eyo mu mbeera yemu abamu ku bannakibiina ki National Unity Platform era nga bakulembeddwamu oyo ssaabakozi w'ekibiina kino mu bitundu ebya Central Buganda era nga yalwanirira n'entebe y'omubaka omukyalo wa district yewiko mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Farida n'abatanzi mu kwogerako naffe aliko byalambuludde
agenda kubera wano ku kisaawe ky'ebutema abantu b'ewakiri muveeyo mwenna mudde ku nguudo kubanga agenda kuyita awo wakisi ajye bwatyo ng'abawuubirako kubanga kisaawe ky'ebutema tubakunga mwenna mujje buli kimu kiri bulungi ekyoli kikwasaganyiza kale temutya tewali kigenda kusankalanya ki nteekateeka raadi esooka egenda kubeera butema ku kisaawe wano mu njeru munisipali eyookubiri egenda kubeera mu lugazi munisipali te ku kisaawe ky'ekasoka satu egenda kubeera mu biko south ku kisaawe ky'ebuwooya ye buli muntu agende kwegamba wamwanguyi kati kyekiri kye tugisaba nga twatula ne tukkaanya kiina kubeera nga bwe kiri tebeetantala tebagezza yadde okwagala okukyankalanya oba okukuba abantu baffe n'okuteekawo embeera.